radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nimbye kubaha ikaze muri kumwe na Venus Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya 12 kuri metero 1922 n'ebyiri ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku munsi mukuru wa Noheli. Umunsi mukuru wa Noheli wizihizwa ku isi yose n'abakirisitu ugatolika ariko bakayisangira n'abandi bakirisitu. Nkaba rero nshimishijwe no kubageza ikiganiro cya Noheli cy'uyu muzano ku ijwi ry'Amerika. Natumiyemo Pasteur Antoine Rutayisire, muramuzi mu Rwanda, yabaye pasteur wa Kiliziya ya Saint Etienne mu Biryogo, yabaye pasteur I Remera, akaba ari umupasteur uzwi cyane n'abanyarwanda kubera inyigisho ze no gukunda Imana. Nkaba natumiye kandi na Padiri Pierre Claver Nkunsi, nawe akaba ari umupadiri uzwi ukunda Imana akakunda na Bikira Maria, akomoka muri diocese ya Kibungo ariko ubu ngubu ari mu butumwa mu Bubiligi. Ndakwakiriye Padiri Nkunsi.
Murakoze cyane Venuste.
Ndakwakiriye nawe Pasteur Antoine Rutayisire.
Murakoze cyane.
Kora ko ari wowe mukuru, ni wowe duheraho nkamwe ni dini ry'Abangilikani. Uyu munsi wa Noheli muwuha igihe gisobanuro?
Umunsi wa Noheli ni umunsi twese twizihiza cyane mu itorero ry'Abangilikani, nta nubwo bitandukanye cyane n'itorero ry'Abagatolika kuko burya n'amadini yegeranye cyane. Umunsi twizihiza cyane, umunsi twibuza kuvuka kwa Kristo. Usanga rero ari umunsi twubaha cyane kandi usanga witabirwa n'abantu benshi.
None se mwebwe mukangurira mute abakristo kumva akamaro ka Noheli mu buzima bwabo bwite n'ubw'umuryango mugari?
Ngira ngo ubundi ubutumwa bwa Noheli burisobanura ubwabwo, kubera yuko marayika bwa mbere abwira Mariya ko azabyara Yesu, yaramubwiye ngo azamwite Yesu kuko ni uzakiza abantu b'ibyaha byabo, kandi ngo byagira ngo bisoze iby'umuhanuzi yavuze ngo mwara azasamina azabyara umwana bazamwita Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Usanga rero izo ngira ngo nizo teme ebyiri, ni izo nyigisho nkuru cyane cyane mu gihe cya Noheli kuri twebwe, guhamagarira abantu kwihana ibyaha kandi guhamagarira abantu kugendana n'Imana. Ibyo ngira ngo niyo nyigisho nkuru mu itorero ryacu.
None se Padiri Nkunsi, Kiliziya Gatolika mwebwe musobanura mute iby'uyu munsi wa Noheli mu muco w'Abanyarwanda?
Ibyo Pasteur avuze Antoine, nanjye rwose ndavuga ko ari byo shingiro ya byose. Uwo munsi wa Noheli urisobanura amateka dukurikira, ntabwo yari abaringa. Umwana w'Imana igihe cyarageze nk'uko byari byarahanuwe, yigira umuntu abana natwe. Mu muco w'Abanyarwanda rero hari basanzwe bavuga ngo Imana yijwe ahandi igataha I Rwanda. Abamisiyoneri baje babanje kusana barwanya ijambo Imana bakavuga Mungu, abamisiyoneri ba mbere mvuga, ariko Imana ni Imana nyine, kandi iyo Mana yatwiretse mu mwana wayo. Iyo Mana rero niyo kuyishimira kuri Noheli. Icyo navuga kihariye wenda Abakatolike bagira ni uko batangirana igihe cya Adiventi, bakigira iminsi yo kwitegura, kuko akenshi bikunda gutangirana n'ukwezi kwa 12, noneho buri cyumweru kikagira isura, akaba ibyo bita bagwita uruziga Couronne de l'Avent, irigizwe n'amabuji akenshi ane. Amabuji akaba agira icyo avuga, izo buji, izo muri rw'ukwemera, muri rw'amahoro, urumuri rw'ibyishimo, urumuri rw'ubuvandimwe, kubicana bikagira ikintu umuntu agomba ko ari mu rugendo koko byateguwe. Ibyo rero Pasteur yavuze rwose ko kwihana bikwanga bya byaha, rero gihe cya Adventi akenshi kiba hagati y'ibyumweru bitatu n'iminsi n'ibyumweru bine. Abantu baba bashishikarijwe kwigorora n'Imana, kwigorora hagati yabo, bashobora guhabwa rya sakramenti rya Pentekote bakayihabwa n'indi migenzo myiza. Rero ubwo rero Noheli umunsi wo kwakira iyo Mana, kandi tukaba abantu bakayakira atari kureba gusa iby'inyuma, cyane cyane basukura imitima. Bene nabyo umuhanuzi Yohani Batista akunda kuvuga, akunda kuvuga cyane mu gihe cya Adventi, igihe yashishikariza abantu ati nimuhinduke, siba abantu kategori zitandukanye bati se dukora iki, abasirikare bati dukora iki, abakora mu mafaranga bati dukora iki. Akagenda abwira buri muntu guhindura, kwemera guhindura amatwara, kugira ngo kuko imitima y'abantu ikere kwakira uwo mwana w'Imana uza kwigira guturana natwe. Noheli rero nziza ni itangira mu mitima kandi kanakomereza.
Reka noneho twumve icyo Pastor Antoine Rutayishire abitekerezaho. Pastor Antoine Rutayishire, ivuka rya Kristu ritanga ubuhe butumwa ku bakristu b'Abanyarwanda muri iki gihe cyuzuyemo ibibazo byinshi n'imibabaro?
Ngira ngo icyo ngicyo ni ikibazo cyiza, uretse ko ntazi ibibazo byinshi n'imibabaro niba ahantu ku isi bitari. Kuko abakristu b'Abanyarwanda sinzi niba aribo bafite ibibazo byinshi kuruta abandi bose. Kuko nta gihise tagize ibibazo. Hari ibibazo ekonomi y'isi muri kino gihe ihagaze nabi mu bihugu byose. Ugiye mu myitwarire abantu barakubwira yuko agahinda gasaze kabaye kenshi, karazamuka ku isi yose ndetse no mu bihugu bikize niko bimeze. Ibyo rero ubundi iyo urebye neza ubutumwa marayika yabwiye abari abashumba bari baragiye intama, yarabwiye ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro, bibe kubo yishimye cyangwa kuba yubaha. Urumva rero iyo ubutumwa bwiza bwa Noheli ukuyemo yuko ari ubutumwa bwo kwihana ibyaha, ariko ni n'ubutumwa bwo kwibutsa abantu yuko Imana iri kumwe nabo. Muri ibyo bibazo rero uvuga biri ahantu hose, bigoye abantu benshi, iteka ryose Imana ihora ibwira abantu ngo ibibazo bizabaho ariko ntimuzatakaze ibyiringiro kuko Imana iri kumwe namwe. Ngira ngo n'ubundi jyewe naho nigishije muri iyi minsi hose nagiye mbisubiramo, naho nzigisha muri iyi minsi iri imbere nzabisubiramo, kuko ubundi ubutumwa buba ubutumwa bwiza iyo uhereye ku nkuru mbi abantu bafite, hanyuma ukabera ku buryo Imana iba igisubizo muri ibyo bibazo byose. Noheli rero ni igisubizo cyiza, kubera ko n'indirimbo abamarayika baje baririmba bavuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro yo mu bantu yishimira. Ngira ngo ni bwo butumwa dukwiye kubwira abantu mu gihe nk'iki ngiki.
Padiri Nkusi, kubera ko hari Abanyarwanda benshi bagorwa no kwizihiza Noheli bitewe n'ubukene, ni ubuhe butumwa Kiliziya Gatolika itanga ku bantu badafite ubushobozi bwo kwizihiza uyu munsi?
Kiliziya ishishikariza abishite kutibagirwa abavandimwe babo, kuko Noheli wigize ku buryo bwo kwikunda ubu uciye ku ruhande rw'icy'ingenzi. Rero urukundo rugomba kugaragara, kuko nibyo abepisikopi bavuga, arabanditse n'abanyarwanda gusa turi no mu Rwanda, kandi si n'abategetsi beza bashishikariza abantu kumenya ko iyo minsi mikuru ibereyeho kwerekana ubusabane. Ibyo rero mu Rwanda biravugwa, byaravuzwe, kandi kuko ni nacyo gishimisha uwo tuba twakira ariwe Nyagasani utwigisha urukundo, urukundo rw'abakene, rw'abatifite, rw'abarwayi. Kandi ibyo ntibigaragaje gusa mu bintu bifatika, burya hari ubukungu dufite tudakoresha neza. Igihe kubonera igihe umuntu nabyo abepiskopi n'abavugabutumwa bose barabivuga, kandi ni ingirakamaro koko. Ubwo rero Noheli nziza nigaragarira mu uko kwitanga kwa buri muntu, uko umuntu ashoboye atirengagiza mugenzi we. Ni nabyo byo umuhanuzi Izayi ukunda kuvugwa cyane mu gihe cya Adventi abwira ati umukiro w'Imana ntagire uwucika. Ni ukuvuga rero ngo ibyo Imana irabivuga igakoresheje abahanuzi, noneho twebwe tugomba kubishyira mu bikorwa, naho ubundi ukwemera kwacu kwa buruka mu magambo gusa.
Uravuga gusangira ntawe ucitswe. Pastor Rutayishire, amatorero mu Rwanda nk'itorero ryanyu ry'Abangilikani, yagira uruhe ruhare kugira ngo Noheli ibe koko igihe cyo kwishimira cyo gusangirira hamwe no guha icyizere abantu bose.
Reka wenda musubize kuri icyo kibazo ntaciye kure, kuko n'uyu munsi twari mu materaniro dushishikariza abakristo bose bafite ubushobozi bafite n'ubushake kuzana amafaranga, kuzana ibyo kurya, kugira ngo umunsi wa Noheli n'abantu badafite ubushobozi ari abo duterana nabo cyangwa nabo duturanye nabo nk'urusengero tuzashobore kubafasha kugira ngo nabo bamenye yuko ku munsi wa Noheli hari umuntu wabibutse kandi ko hari umuntu witeguye gufatanya nabo kugira ngo abafungurire abaruhure gutwara bafite ku mutima kubera ibibazo baba bafite. Ibyo rero ngira ngo biri ahantu hose, ariko no mu itorero gihe ndavuga mu itorero mbamo, mu rusengero mbamo, n'uno munsi twahoze turimo kwibutsa abantu ko icyo gikorwa tugikora buri mwaka. Icyo gikorwa turagikora, nta nubwo tugikora kuri Noheli gusa, kubera ko twebwe mu rusengero rwaho dusengera twashyizeho na porogaramu z'uko abakene baba hagati muri twebwe tubafasha, abana badafite ubushobozi bwo kwiga tukabasubiza mu ishuri, abadafite za mituelle de sante tukazibaringira. Ibyo rero ni umuco twebwe twashyize imbere, ntabwo mvuga yuko mu itorero Anglikani hose babikora, ariko rero ahenshi tubishyira mu murongo nibura nko muri paruwasi nabagamo. Ibyo byari mu muco wacu kandi biracyarimo.
None se muri Kiliziya Katolika Padiri Pierre Claver Nkusi, mwebwe mwaka amaturo mwaka agera gute ku bakene nko ku munsi wa Noheli? Abakene nk'ubu ngubu badafite icyo kwifubika mu gihe hakonje, mubafasha mute muri za paruwasi? Dusubire inyuma n'ubwo uri mu butumwa i Burayi, ariko turebe nko muri diyosezi ya Kibungo aho wabaye padiri mukuru kenshi, amaturo muhabwa muyasangira mute n'abatifite, cyane cyane gusangira nabo kuri uyu munsi mukuru wa Noheli?
Nahera ku ngero zifatika zakozwe na kardinali akiri Kibungo, yakoze gufasha abana akagira Noheli yihariye baha abana bose b'abanyeshuri n'aba bakene rero mu mucyaro, bagahagira umunsi wo guhabwa Noheli kugira ngo koko igihe bareba ikirugu bumve ko Yezu yazaniye umukiro, ibyishimo abantu bose ariko by'umwihariko abana. Rero bikomereza no mu bantu aba nk'ibyo Pasteri Antoine yavuze, no muri Gatolika Kibungo nabibonye, n'ahandi kandi nabashije kuba ndi nk'iri Kigali mu myaka nahamaze, n'ahandi nagiye ngenda Noheli kimwe n'indi minsi mikuru. Mbese dukora nk'ibyo abandi nk'abavandimwe bacu b'Isilamu bakora ku munsi basoza ya minsi mikuru ikomeye, bagira ukumva ko kwishimira bidahagije, ahubwo ushimishwa n'uko usangiye ugize ikintu uha ndebe n'uwo mudasangiye idini. Abakene rero, umukene w'ukuri ntagufasha gusa umukene ngo nuko musengana hamwe, ahubwo umukene wese aba afite isura y'Imana, aba agomba gufashwa. Kandi ibyo Kiliziya amatorero mu Rwanda arabigerageza, Kiliziya Gatolika rero nk'uko nyine ifite uburambe kuva kera, hari benshi bagiye bavuga bati ubukungu bwacu bwa mbere nubwo gusangira n'abakene. Amaturo rero si yayandi gusa atashyirwa mu gaseke, amaturo y'ukuri nayo n'ayayandi ahubwo atangwa no mu ibanga, ari nabyo ivanjiri ivuga. Hari igihe utanga wenda bikaba byavamo gusa n'uwirata cyangwa se n'uwigaragaza, ariko rya turo ritanzwe mu ibanga rifasha wa wundi ukennye, iryo turo rirakomeye cyane, rigaragaza ubuhamya bw'ukuri ko ukwemera kwacu atari mu magambo ahubwo rugaragarira mu bikorwa. Kora ndebe rutavuga numve. Ibyo ngibyo rero turabishishikarizwa ku minsi mikuru ya Noheli cyane cyane.
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu numunsi mukuru wa Noheli turaganiraho na Padiri Pierre Claver Nkunsi, umupadiri w'umunyarwanda uri mu butumwa mu Bubiligi akomoka muri diocese ya Kibungo. Ndi kumwe kandi na Pasteur Antoine Rutayisire muzi n'ubwo bwose yacyuye igihe mu mwaka wa 2023 amaze imyaka myinshi igisha muri za paruwasi zitandukanye zirimo cyane cyane iyo mu Biryogo Saint-Étienne ni na paruwasi y'i Remera. Ariko aracyigisha, yavuze yuko atazareka kuvuga ijambo ry'Imana. Pasteur Antoine Rutayisire, ni gute abakristo bashobora kwizihiza Noheli mu buryo bushimangira ukwemera no kwiyubaka aho guheranwa n'ibintu by'isi nibyezweho muri iki gihe?
Urakoze kubaza icyo kibazo, kubera yuko ubundi ubona Noheli abantu barayitesheje umurongo. Usanga igihe cya Noheli abapolisi bose za rukometre batangiye kuzitunganya, batangiye kubashyira hirya no hino, kubera ko bazi ko Noheli ubu abacuruza inzoga baranguye nyinshi, abacuruza utubari n'amaresitora b'inyama zuzuye amafurigo. Kuko usanga Noheli ubu mujyi wose uratatse ibiti ahantu hose, mbese usanga Noheli yarahindutse business kuruta uko yahindutse a spiritual festivity, mbese umunsi mukuru wo mu mwuka. Mukristo nyamukristo yakwitegura ate? Ntabwo nanze ko abantu banezerwa tukanataka n'amazu tukanataka n'umujyi, ariko ntabwo twagombye kugarukira aho ngaho. Ubundi birababaje kumva yuko dutaka umujyi, twarangiza abapolisi bakarara mu muhanda baturinze ngo twe kugonga amapoto twasinze twe guteza amaksida. Ubundi Noheli wagombye kuba umunsi wo kwishima, ariko ukaba n'umunsi wo kwifata tukamenya yuko icyazanye Yesu mu isi ni ukugira ngo adukize ibyaha byacu, ntabwo ari ukugira ngo tubyice ku munsi twibuka yuko yavutse. Ikindi ni igihe cyo kugira ngo abantu basubire inyuma batekereze, bumve yuko icyazanye Yesu mu isi ni ukugira ngo Imana ibane natwe. Twibuka yuko dufite Imana ibana natwe, Imana itureba bikaturinda kujya mu byaha, ariko n'Imana iturinda bikaturinda kujya mu byago. Ubwo rero urumva ni umunsi twagombye kwizihiza, ariko dufite kwifata, ariko dufite no kunezerwa, byombi bikajyana. Nuko nguko uwo munsi twagombye kufata.
None Padiri Nkunsi, wowe muri Kiliziya Gatolika mwizihiza Adventi, ni iki abakirisitu bigira muri iyi myiteguro y'ibanze kugira ngo bamenye ibisobanuro nyakuri bya Noheli nk'uko Pasteur Rutayisire amaze kubivuga?
Inyigisho rero Kiliziya itanga ni izishingiye ku ijambo ry'Imana mbere na mbere, kuko nigeze kubivuga mu kanya. Umuhanuzi Izayi, bamwe bita rwose nawe ni umwanditsi nk'umwanditsi w'ivanjiri ndetse babanjirije babandi bane bazwi, kubera ko yagize amahirwe yo kubwirwa amabanga menshi avuga Mesiya uzaza agatanga amahoro, ibyari nk'ibi agatanga ingero muzi ko abahanuzi bakunda kuvuga nk'abasizi bati inyamaswa zari zisanzwe zizirana mu gihe cya Mesiya zizaba zirebana muzibane mu mahoro rwose, ndetse n'umwana muto aragire intare, aragire ibikoko bisanzwe bibuza abantu amahoro. Ni uburyo bwo kuvuga ko mu gihe cya Mesiya aricyo turimo, tumaze imyaka 2025 nyine ni igihe cyiza. Rero Kiliziya yigisha ihere kuri ibyo, kuri aya magambo meza avugwa abantu bavugwa ari Izayi, ari Yohani Batista, nongere mugarukeho umuhanuzi wa nyuma werekanye neza kuko ntamba w'Imana ukiza ibyaha by'abantu. Hanyuma abandi rero batanga urugero Bikira Mariya wakiriye kuko ubutumwa bwa Arikanjeri Gabriel nkuko na Pasteur yagiye kubyibutsa. Hanyuma no muri iyi minsi yegera ibitangazo byabaye kuri Zakariya na Elizabeti, ibitangazo byabaye kuvuka kwa Samson mu isezerano rya kera. Mbese ijambo ry'Imana ubwaryo ni ryo rigenda ritanga inyigisho zerekana ko ibintu habaye impinduka kuko kuva mesiyaje. Ko rero kizira gusubira inyuma, kizira kwitwara nk'umuntu utaramenye iyo Mana yihishurira abantu. Ubwo rero igihe cyagira rero mu gusoza bivuga ngo kuko abantu ntibagiye mu bintu by'ivutu, ndibuka ko hamwe na hamwe wenda bivuga nuko bitari mu kibazo, ahantu hamwe na hamwe misa ya nijoro bayivanyeho. Kubera iki? Kuko abantu bavagayo basinze, bagendaga banyweye, ntibemere ko n'amagambo bahita neza rwose. Ndi muto narabibonaga ahantu bagiye bafunga bavanaho izo misa, kubera ko byabaga kajagari, ugasanga ko byabaye bizinesi bamugana ibyo nka byabaye ibyo bita muri antikite kera abarumani hari igihe bagiraga iminsi mikuru yo gusinda, noherezwa umunsi wo gusinda cyangwa se wo kutagaguza, ni umunsi ahubwo w'ubusabane cyane cyane. Twishimiye iyo mana, iyo mana yaje kutuvana twese mu bibazo kugira ngo iduhe kuba abantu koko bashimishwa no gusangira ibikomokaho.
Kugira ngo uyu munsi mukuru wa Noheli tuwumve kandi utwinjiremo mu buzima bwacu, twumve igisobanuro cyawo nyacyo, ndashaka kukugarukaho Pastor Rutayisire. Ufite ubunararibonye nk'igihugu cy'u Rwanda gikomeje kwiyubaka nyuma y'ibikomere bikomeye, Abanyarwanda bashobora gukoresha gute ubutumwa bwa Noheli bw'amahoro n'ubwumvikane mu kubaka igihugu gihamye kandi cyunze ubumwe?
Urakoze cyane kubaza icyo kibazo, kuko ngira ngo na kimwe mu bibazo turimo kugera muri iyi minsi. Iyo ugiye mu nkiko, iyo ugiye hirya no hino, ubona umubare w'ubwicanyi ugenda wiyongera. Yego, harimo ibiba bishingiye ku masambu, harimo ibiba bishingiye ku ngengabitekerezo yo gutsemba abantu, yo gutsemba Abatutsi cyane cyane. Ariko iyo urebye neza usanga nabo babikora ari abantu bavuga yuko babatijwe, ugasanga umuntu yitwa Yohane, yitwa Petero, yitwa Paulo, ariko aracyafite ingengabitekerezo ya Jenoside. Ugasanga n'umwana wishe se ngo bapfuye isambu, n'umugabo wishe umugore bapfuye udufaranga duke yari yamubikije. Ngira ngo ibyo ni ibintu mu gihe cya Noheli, nibyo nakubwiraga, aho waba uherereye hose, buri kibazo cyose ubona ku isi igisubizo cyacyo kiri muri iriya zina rya Yesu. Kuko marayika Gaburiyeli yaje abwira Mariya, ndetse ni nako yabwiye na Yosefu, arabwira ngo uyu mwana muzabyara muzamwite Yesu cyangwa Yesu, kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo. Kero ni igihe cy'abantu kugira ngo binyinire, birebe mu mutima, hanyuma wari uri mu byaha by'inzangano, ibyaha by'amatiku, ibyaha by'ubugugu, byo kwikunda, byo kwikubira, iby'ubusinzi, iby'urugomo, iby'ubusambanyi n'ibindi nk'ibyo byose, bibutse yuko icyatumye Kristo avuka ari ukugira ngo tuvane muri ibyo byose. Kandi ikindi cya kabiri, wibuke ko abamarayika batangiye kuririmba, nigeze kubivuga, baravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro, abe mu buyishimira. Ngira ngo ikindi kirige twagombye kwibutsa abantu yuko ubutumwa bwa Christmas, ubutumwa bwa Noheli, ni ubutumwa bwo kubwira abantu ngo nimureke duhe Imana icyubahiro cyayo, ariko duha abantu amahoro, duharanire amahoro, tuyarwanire, tuyashimikire, tuyagereho, kandi turangiza tuyasigasire. Ubwo rero ni ubutumwa ngira ngo Abanyarwanda bose bakeneye kumva, ko turi igihugu cyahuye n'ibibazo, turi igihugu cyahuye n'intambara, turi igihugu cyahuye na Jenoside, turi igihugu gikeneye kumva ubutumwa bwo kwihana ibyaha, ariko no ku rundi ruhande dukeneye kumva ubutumwa buduhamagarira kubana amahoro no gukundana.
None Padiri Nkusi, irivuka rya Kristu ryafasha rite mu gushishikariza ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda nyuma ya Jenoside?
Yesu yaje gukuraho inkuta, biravugwa mu ibaruwa yandikiwe Abanyefesi Pawulo mutagatifu nyina muri kibe na Roho w'Imana, yarabyanditse. Yesu niwe mahoro yacu, Yesu niwe muhuza, Yesu nta bwoko afite, nta bitekerezo by'iparti imwe afite. Rero umunsi wa Noheli kimwe n'indi minsi ikomeye y'ubukirisitu niyo ifite rwose ingufu zo gutuma koko igihugu nk'u Rwanda nyine cyagize ibikomere byinshi, nk'uko mwabyibukije, ibijyana na Jenoside yakorewe Abatutsi, ibijyana no guhunga, ibijyana no gufungwa, ibijyana no kurengana, ibijyana bibazo, nubwo biba hose koko uko Pastor Rutayisire bivuze, ariko mu Rwanda habaye iby'umwihariko, habaye akarusho, ariko noneho n'ibisubizo biri. Ubwo rero ivanjiri nk'uko bivuga, ariko cyane cyane Yesu ubwe tumurebye neza, tukumva imvugo ye, azana icyo na papa uriho Francisco akunda kuvuga, Fratelli Tutti, yabyanditse mu baruwa yanditse avuga ati twese turi abavandimwe. Niba turi abavandimwe rero mu Rwanda aho nyine turusheho kubyumva ko ubukristo twamenye nk'uko bakunze kubivuga, ntibube nk'umwambaro w'inyuma w'umutirano, ahubwo bube umwambaro w'imbere utuma koko umuntu atireba mu ndorerwamo z'ubwoko cyangwa z'imyumvire cyangwa amateka, nubwo abantu bashobora kuba bahuje ubwoko, bahuje n'icyo ariko bahuza ibitekerezo. Rero turebe imbere, ani woheza Yesu nje twigisha nicyo roho we rero na kongeraho kucyo kibazo ko yari intumbero yahawe uyu mwaka ugiye kuza uyu mwaka nyine ukurikirana noheri tuza noheri twinjiza mu mwaka mutagatifu w'imyaka 2025 ku isi yose Yesu atuvukiye no mu Rwanda kiriza gaturika iribuka imyaka 125 ni umwanya ukoneye rero kimukira cyo bita kairos no kazi ni opportunité kugira ngo rwose kuko ibyo nabayobozi beza bavuga ibyo nabantu bose bashyira mu gaciro bavuga yuko igihugu cyubakwa n'imitima mishya ivuguruye nibwe imitekereze mishya no kwitangira ibyiza nta kujya mu magambo asebanya nta kujya gusubira mu byahise aho ngaho rero harimo ingufu twavana mu migisha ya Noheri kandi nibyo dusabira nibyo na kiliziya yigisha.
Urakoze cyane. Mbere yuko turangiza ikiganiro ndashaka kugaruka ku ijambo Pasteur Rutayisire avuze mu kanya akomeza ku muryango aho imiryango abagize umuryango basubirana mugasanga umwana yishe se cyangwa se umugabo yishe umugore we. Pasteur Rutayisire, Abanyarwanda bashobora kwigira iki ku nkuru y'umuryango mutagatifu kugira ngo bakomeze ukwemera n'ubusabane bw'imiryango imiryango yabo muri iyi minsi mikuru?
Ngira ngo icyo ni kibazo cyiza nanone kubera ko uriya muryango mutagatifu ari umuryango utangaje cyane kubera yuko kubona Mariya atwita hanyuma marayika akabwira Yozefu anamusanze mu nzozi atamusanze mu iteraniro ngo n'abantu babibone akamubwira ati uriya mugore wawe umwizere kuko umwana atwite atari uw'umuhungu runaka ni umwana wa Roho Mutagatifu. Yozefu akabyizera agatwara umugore we Yesu akavukira muri uwo muryango. Ngira ngo ni ikintu dushobora kwigiraho kubera ko ubwo busabane ubwo bwumvikane urwo rukundo ni ikintu dushobora kwigira kuri uriya muryango kandi ni ikintu gikomeye cyane kuko kubona ibyo na Yozefu uriya kubona yari abizi neza yuko Yesu atari umwana we yamara kuvuka akamurera akamufata nk'umwana mu rugo rwe akamurera ngo ni ikintu dushobora kwiga kuko simbona impamvu umubyeyi kuko muri kino gihe n'ibyo bibazo turabifite ubu hari abagabo benshi bari muri forensic barimo gupimisha za ADN z'abana ngo ntibizera yuko abana bafite mu rugo ari ababo. Icyo kintu cyo gutakaza icyizere ukibona kirimo kugenda cyiyongera mu miryango mu bagore kirahari mu bagabo kirahari ariko ngira ngo uriya muryango mutagatifu ufite byinshi watwigisha byo kwizerana no gukundana no gufata nk'umuryango tukubuka imiryango ifite imbaraga kandi ifite ibyiringiro.
Pasteur Antoine Rutayisire, ayo magambo yawe niyo turangirijeho ikiganiro cya Noheri cy'uyu munsi. Ndagushimiye cyane, mbikuye ku mutima kuba wafashe akanya ukaza muri cyo kiganiro kugira ngo uganire n'abakristo kandi ubaremeshe ubongere ubabwire ijambo ry'Imana. Ndagushimiye nawe Padre Pierre Clave Nkunshi kuba wigomwe imirimo myinshi wari ufite ariko ukaza muri cyo kiganiro kugira ngo dufashe kumva neza uyu munsi wa Noheri icyo usobanura ku buzima bw'umukristu muri rusange. Ndabashimiye mwese kandi mbifurije umunsi mwiza wa Noheri.
Nawe uzagira Noheri nziza. Murakoze.
Nakoze gutega amatwi ikiganiro cyihariye kuri munsi mukuru wa Noheri. Nanjye mbifurije Noheri nziza kandi mbifurije n'umwaka mushya muhira 2025 muzawugiremo amahoro. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.